jakota onye ebu anyị ka ị na-etinye amala seli ịgbasarele e terele e ịgbasara jahe terele ịgbasarele e terele ịgbasarele e terele Chemeti ma kologi, chemeti ma kologa koko, ni bobani, ya ka mebi fene ma,
mebi fene ma,
even in ma kaina to,
ni bokai mebi fene ma,
ni bobani,
mebi fene ma.
Ima vi nere weto gu, mẹ́rin wá yọ ìsinà dé mọ́. Ajúbọ̀dé ẹsẹ̀ ká nọ́bà nọ́bà, ìmọ̀lẹ́ náà bu oṣù, ìmọ̀lẹ́ náà bu òhù.
Ọdẹ ṣe mọ́.
Onye na-akpọ mmadụ oṣù, akpọọ gị ya, ọ ga-akpọ adịghị mma. Ajụjụ ya ka mụ na-ajụ.
Ewu ndị Igbo baadị o.
Ya ka imeri ife dị mma. Ife dị mma ka na ya Chukwu
mee.
Ka imeri ife dị mma. Ifeoma nwoke na cheji ma nwanyị na cheji ma ihe ọha bide ifosu na-eme n'Igbo elike osu na-ebute nkewa osu na-ebute akpọmasị osu a na-egosi ịfụnanya ihe ọhụije. Ebe njeli ti egwu outside an Igbo Peluzi ebe ọbụlụ traditional marriage ha na-eme uwe bido wee chụba a na-agbazi nkwu outside an Igbo ka na-ajụ ọgwụ bụ omenala kedu ire na-eme ebe a nwee chụba ajụjụ nwee chọpụta nafa na-agba ọsọ nwee jụba ajụjụ nwee malụọ ọsọ na-achụfa n'Igbo nafa na-agbazi mbọ ka fake buo nwe fa n'Igbo maka gịnị ndị Igbo a chọrọ fa ma ncha a sị na afa bụ osu Aleli veli bem afa lili liem obi Obugili melu wane ji agbalu wane oso Ese na bu mena Gente kan kwai omena ni no si na chukwu Chukwu ada paroke mancha mancha Chukwu na be funanya ina mo mena Enweku ifunanya Inemu menane Oyemu Iga malo wane Maka chukwa da baro ke chacha Yo ni bobanyo Anyiti yonu no kuwa kifewe ne ma
Namadu balo sandu Mbakula lusi Fodu balo saya Mbakula lusi
Koche mefao Mawe bulosu
Febulu mwadu o Manalu mwadu ifenya nike Azizunya kamuna juwe Obonya melo From generation to generation
Safufu kafanata
Yo bide Kewadina nibwe lika Yamelo fodu di aposo nanibo fana maru be fana nibo makagele oso na chufa ani welo fobi fenga nima oke jako toto the living legend yo
muna idos oye jagani zonewo eji wamba no
ani neku esi ibo chole mama
Mondo, Odo, Okula, and Nibo, Igbo idekwa kiji nani no sekene asu onye nwelu mmadu egbune mmadu na mmadu keji aka mani soru si beko imanze imanze imanze
Tell me,
tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me,